Now ding dong, baby. Now do 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 dong, baby.
Abba.
I feel. Can you go Dubai? Tunakula ya machoma, baby. Umeniweza na we, tugaruke na magoma, sheri. Motemana ngae, kama ganja tutachoma, for real. Nitaondoka na we, hata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we, ama pema. Utafanya makosa sipondoka na we, ukigoma.
Utafosi utakacho, na kupa wapi mamacho. Wasionoke na we, yako mikato, micholo frani. So, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, 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 sheri mutima nangai. Sheri, sheri, sheri mutima nangai. Sheri, sheri, sheri mutima nangai. Sheri, kunda chane. Sheri mutima nangai.
Ningetuwa chumbani, ningewewe seka na we. Kwenye sita kwa sita zile purukushani za kuseleleka na we. Kwenye chaki na pita pita
kifuwa ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Mawe ni queen, queen chena ras me. Na umekaki mjin, jini ya ni nasty. I find pewe nambako kwa napkin. Na wadum gum ni chupe kwa dasbin. Nah, nilitaka nkufate nkwambie. Ya kwamba nataka nkwambie. Membamba uyumkaka mkimbia kone mshamba unenata. Alieka mdananda alesacha.
Utafosi utakacho, na kupa wapi mamacho. Wasiono kena wewe, yako mikato. Micholo frani Picasso, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, sheri. Sheri, sheri mutima nangai. Sheri, sheri, sheri mutima nangai. Sheri, sheri mutima nangai. Sheri, kunda chane. Sheri mutima nangai.
Gala, give me your number, sweetie. Ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Yeah, yeah. There's a bad man preacher. Bad. Yeah, bad preacher.
Abba!
Preacher.